byiza byamvunye ibicuro byanyuzuye mu mutima uyu munsi sinawurenza ntavuze kugira neza ku buzima bwanjye kubyirengagiza byamvunye ibicuro byanyuzuye mu mutima uyu munsi sinawurenza ntavuze kugira neza ku buzima bwanjye
Yeah. que jambo ya mfuse ho Usabi kera ho Kubi jambo